Niba mwankundira n'ubu nasubiramo amazina make kugira ngo mbashe kwerekana mu by'ukuri abacikacumu mu Rwanda uko bifashe. Wenda nahera hano hejuru nkavuga nihuse, nkavuga Ntabana, nkavuga Nzamwita, Rwisereka, Ndamira, Nshimiyimana, Ingabire, Niyo Mugabo, Ndorimana, Gashagaza, Gafirita, Dusabe, Rukabu, Ngirinshuti, Rwigara, Rwabukamba, Mazimpaka, Makonene, Makuza, Dr. Munyakazi, Kayitare Dieudonne Captain, Ntabana Aime, Kizito Mihigo. Wenda naba ndekeho kuko hari andi mazina menshi tutavuga urwo rutonde ngo tururangize. Impamvu nsoreje kuri Kizito Mihigo nuko mu by'ukuri Kizito Mihigo FPRDMI yamwishe.
Mbere na mbere nagira ngo mbanze nunamira inzira karengane zose zaguye muri Jenoside yakorewe Abatutsi b'imbere mu gihugu muri 1994 no muri Jenoside yakorewe Abahutu mu Rwanda no mu mashyamba ya Congo. Ikosa ry'izo nzira karengane rikaba gusa ko ari uko zavutse ari Abatutsi cyangwa ari uko zavutse ari Abahutu. Icya kabiri nagira ngo nshimangire ko Jenoside yakorewe Abatutsi itareba gusa Abatutsi cyangwa Leta ya Kigali na CNRG ibuka Avega ARG n'andi mashyirahamwe avugira Abatutsi. Ibuka yigeze gukora urutembe rw'abantu 256 bahaze ubuzima bwabo barokora Abatutsi muri Jenoside yo muri 1994. Muri iyo raporo ngo hari n'abandi 20 bari batakiriho bitewe n'uko bicanywe n'Abatutsi cyangwa bishwe n'urupfu rusanzwe nyuma ya Jenoside. Muri iyi minsi hari n'umwanditsi w'Umufaransa witwa Jean Hatzfeld wanditse igitabo cyitwa La Hutu Sauté. Muri icyo gitabo uwo mwanditsi yahaye ijambo Abahutu bakijije Abatutsi muri Jenoside anagaragaza ko bene abo bantu ntawe ubitayeho, ntawe ufata igihe ngo abumve, haba ku ruhande rw'ubutegetsi na CNRG n'uruhuri rw'amashyirahamwe avugira abacikacumu, haba no ku ruhande rw'abandi Bahutu. Abo yashoboye kuganira nabo n'ab'Inyamata Mukanya Yosefu yabitwibukije ngo mu Rwanda hose hari abantu nk'abo bitwa abarinzi b'igihango 34 gusa.
Ubwo cya gihe cyo kwibuka kigeze Banyarwanda nimundeke mundeke nanjye mvuga intimba yanshegeshe bavandimwe. Maze iminsi numva bavuga ngo bafite ipfunwe, ipfunwe n'abatangiriye nabi bakarihanika. Iryo pfunwe ryabo ryapfukiranye ishavu ryanjye, iryo pfunwe ryabo ryatsikamiye ishavu ryanjye.
atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira
radishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 17 isaha z'i Washington DC tukagira saa 3 z'ijoro n'iminota 17 isaha z'i Buruseli n'i Kigali. Uno munsi turi kuwa gatandatu tariki ya 10 mata umwaka w'2021 tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro kidasanzwe, ikiganiro twise kwibukira hamwe abanyarwanda bishwe mu mahano ya genocide yakorewe abatutsi n'iy'abahutu. Muri studio muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe nkabambashuhuje kandi mbihanganishije. Muri kumwe kandi muri studio na Sixbel Musanga Mfura hamwe n'abatumirwa ngiye kuvuga amazina aribo Dr. Théogène Rudasingwa, babwana Eugene Ndahayo, Nyiko Nsengimana, Jonathan Musonera, Emmanuel Nshimimana na Venanti Habiyambere. Tugiye gutangira ikiganiro kwibukira hamwe abanyarwanda bishwe mu mahano ya genocide yakorewe abatutsi n'abahutu. Twibutsa urwego turu tubivugiramo. Twiyemeza gushinga mu mwaka w'2016 komisiyo kuri Rwanda mu cyongereza Rwanda Truth Commission. Twifuzaga ko ukuri kubona intebe kuko kuva ku ngoma z'abami no mu gihe cya Repubulika kugeza ubu uko kuri kwazimangatanyijwe mu gihugu cyacu. Izo ngoma zubakiwe ku kinyoma cyuzuye ubugome n'ubwicanyi. Izo ngoma rero nizo zatubyariye genocide. Igitekerezo cyacu ni uko aho abenshi bahishira ukuri, twe tuvugisha ukuri ku mahano yagwiriye igihugu cyacu cy'u Rwanda. Kuko ukuri niko kuzazahura Abanyarwanda kukabavana muri uwo mwijima. Kuva twashinga iyo komisiyo ukuri Rwanda, twiyemeje gukomeza igikorwa twari twaratangiye mu mwaka w'2010 cyo kwibukira hamwe inzirakarengane zose zaguye muri genocide yakorewe abatutsi na genocide yakorewe abahutu. Uko kwibukira hamwe izo nzirakarengane ni ugushimangira ubunyagitinyiro bw'ubuzima bwa buri muntu, kuko nta bugome burenze ubwicanyi genocide ubwicanyi bwaba genocide bwaba ubundi bwicanyi. Ubwicanyi rero bwibasira inyokomuntu. Ni uburyo bwo kwamaganira kure. Uko kwibukira hamwe ni uburyo bwo kwamaganira kure abagome bose basaritwe n'ivanguramoko bagakora amahano ya genocide, baba bamwe mu bategetsi ba MLNDCDR, baba se bamwe mu bayobozi ba FPRDMI. Intego yacu ni uko abo bagome bose bakurikiranwa n'ubutabera bakaryozwa amaraso y'inzirakarengane bamenye. Iyo ntego muri komisiyo kuri Rwanda, Rwanda Truth Commission, ntabwo tuzigera tuyitezukaho. Kwibukira hamwe turi amoko yacu uko ari, tubikorera kugira ngo dufatane mu mugongo, twerekane ko akababaro kumwe kataruta kundi. Bityo mu Banyarwanda muri rusange umuco wo kwishyira mu mwanya w'undi ugakwira. Kwibukira hamwe kandi tubikora tugira ngo duhamye ko inzira y'ubwiyunge n'amahoro nyakuri ihera mu kuvugisha ukuri ku bintu byose byatubayeho by'umwihariko ubwo bwicanyi. Uyu munsi twibuka ku nshuro ya 27 abazize amahano ya genocide. Tugiye kuganira ku ngingo 7 zikurikira. Ingingo ya mbere, abacikacumu b'abatutsi bifashe bate mu Rwanda no mu mahanga. Iya kabiri, abacikacumu b'abahutu bifashe bate mu Rwanda no mu mahanga. Ingingo ya gatatu, abahutu n'abatutsi bakijije abantu muri jenoside ubu bifashe bate mu Rwanda no mu mahanga. Ingingo ya kane, tuzarangiza kwicwa ryahe. Ari uko dushize, abicanyi bazashyirwa mu mwanya wabo ryahe. Iya gatanu, abacikacumu b'abatutsi n'abahutu bazareka ryari kuba ingwate cyangwa iteme ry'abicanyi bitwikira guhuza ubwoko cyangwa se uturere kandi barakoze amahano ya jenoside cyangwa barashyigikiye ubutegetsi bwakoze ayo marorerwa. Ingingo ya gatandatu, umwambaro w'ubututsi n'ubuhutu tuzarangiza kuwuserukana ryari ngo tube Abanyarwanda, tube abantu. Ingingo ya karindwi ariyo ya nyuma, abacikacumu b'abatutsi n'ab'abahutu bashobora kuba inkingi ya mwamba y'ubwiyunge amahoro, noneho amahoro n'ubutegetsi bushya mu Rwanda bigasesekara. Nagira ngo rero dutangire bidatinze rwose zino ngingo, kuko ni ibintu birebire mu kiganiro kimwe ntibinoroshye, ariko rwose twiyemeje kuganira kuri icyo kibazo gikomeye cyane. Duhereye nyine kuri iyo ngingo ya mbere, nababwiye ariyo abacikacumu b'abatutsi bifashe bate mu Rwanda no mu mahanga. Nkaba nsaba umwe mu batumirwa bo muri kino kiganiro ariwe Jonathan Musonera kutubwira nyine kuri iyo ngingo, abacikacumu b'abatutsi bifashe bate mu Rwanda, Jonathan Musonera, no mu mahanga ndetse. Wabanza ugasuhuza rero watwumva, noneho ukatangira kuri iyo ngingo, Jonathan.
Urakoze muvandimwe Joseph, niba munyumva neza.
Turakumva neza rwose.
Nagira ngo mbashimire mwese, mbanze nshimire wowe waduteguriye iki kiganiro, nshimire nabo turi kumwe muri iki kiganiro, mbashimire ubwitange bukomeye mu bihe bitoroshye, cyane nko muri ibi bihe turimo byo kwibuka, twibuka akaga kagwiriye u Rwanda mu gihe cy'intambara kuva 1994 n'uyu munsi wa none. Mbanze rero nihanganisha abadukurikiye, ari abagwiriwe n'ayo mahano hakaba ari abacitse ku icumu, ababuze imiryango yabo, inshuti, ko twakwifatanya nabo gufatana mu mugongo, kandi mbasaba ko bataheranwa n'agahinda, kubera ko Imana iri imbere yacu, kandi natwe ubwacu ukuri twashyize imbere kuzadufasha kubohora imitima y'abagushijwe mu kaga ka jenoside. Nkaba rero mbashimiye kuri iki kibazo cyangwa se kuri iyi ngingo, ikibazo cyane n'abacikacumu uko bifashe mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Mbere y'uko mu by'ukuri ninjira kuri iki kibazo cy'abacikacumu barokotse jenoside yakorewe abatutsi bari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, ndagira ngo mbanze mbwira abadukurikiye bazumva n'iki kiganiro, kubera ko hari abantu hanze hano bumva ikiganiro kirimo kuvugisha ukuri no kwibuka ibyatubayeho nk'uko amoko yacu ari, bazamukira hejuru bakavuga ngo aba bantu bapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ndagira ngo mbabwire neza ko jenoside yakorewe abatutsi yadukozeho twese, ndetse n'abahutu batagize uruhare muri jenoside bahishe n'abacitse ku icumu, ndetse n'abandi muri rusange, nta utarakozweho n'ishyano rya jenoside yakorewe abatutsi. Kuvuga jenoside yakorewe abahutu ntabwo bikuraho jenoside yakorewe abatutsi cyangwa bigira icyo bihindura na kimwe. Twemeza ko jenoside yakorewe abahutu yabayeho, kandi tukabyemeza kuko dufite ibimenyetso ibyo bimenyetso bishingirwaho byemezwa ko habaye genocide. Ibyo rero nkaba ngira ngo mbere yuko mvuga kuri iki kibazo abadukurikiye babyumve neza kandi bumve ko ukwemera kwacu no kuvugisha ukuri ari byo bizazahura igihugu. Ninjiye ku kibazo cy'abatutsi babacika cumu cyangwa se abarokotse genocide mu Rwanda. Reka mpere mu Rwanda. Mu biganiro byahise nagiye ngerageza kwegeranya ibyegeranyo bikeya by'amazina y'abacika cumu bazize genocide. Niba mwankundira n'ubu nasubiramo amazina make kugira ngo mbashe kwerekana mu by'ukuri abacika cumu mu Rwanda uko bifashe. Wenda nahera hano hejuru nkavuga nihuse nkavuga ntabana avuga nzamwita Gwisereka Ndamira Nshimiyimana Ingabire niyo mugabo Ndorimana Gashagaza Gafirita Dusabe Rukabu Ngirinshuti Rwigara Rwabukamba Mazimpaka Makonene Makuza Dr. Munyakazi Kaitare Diedone Captain Ntabana Eme Kizito Mihigo. Wenda naba ndekeho kuko hari andi mazina menshi tutavuga urwo rutonde ngo tururangize. Impamvu nsoreje kuri Kizito Mihigo nuko mu by'ukuri Kizito Mihigo FPRDMI yamwishe imuhotorera muri kasho y'Iremera bamuhotora bibwiraga ko bagiye gushyira iterabwoba cyangwa gukanga abacitse ku icumu kubera ko bibwiraga ko bazabacecekesha noneho bakagira ubwoba. Ngira ngo nibutse abadukurikiye ko urupfu bishe Rwisereka bamuciye umutwe bibwira ko bagomba gukanga abatutsi muri rusange kuko babonaga ko batangiye kugenda bamenya ukuri kandi uko kuri kwaturukaga hehe kwaturukaga muri message twagiye dutanga no mu butumwa twagiye duha abari imbere mu gihugu cyane cyane abatutsi b'abarescape n'abatutsi muri rusange babona mabi ya FPRDMI. Nyuma rero y'urupfu rwa Kizito ndagira ngo mwe murebe ibyakurikiyeho byaba ari byo kwa Rwigara Assinapol byaba ari byo kwa Mirimo noneho murebe mu bihe bishize ibibazo byabaye Mabure Karasira murebe uyu mudama idamange irya Mugwiza Yvonne na uri muri prison watinyutse kuvuga ibyo yavuze mwese mwakurikiye kuri YouTube. Ibi byose ni ibigaragaza neza mu by'ukuri ko abacika cumu mu Rwanda bamaze gutinyuka. Ni ibigaragaza neza ko bamaze kumenya ko FPRDMI nta kubarengera yigeze igira ahubwo ari ukubakoresha mu nyungu zabo. Aha rero bikaba ari ikimenyetso mu by'ukuri kigaragara kuba mu Rwanda hashobora kuboneka abantu batinyuka kuvuga no gutanga message ubundi twebwe dutanga turi hanze nk'abarescape ba genocide yakorewe abatutsi bagatinyuka gutanga iyo message igaca ku mbuga nkoranyambaga za YouTube n'izindi mbuga ari intambwe ikomeye yuko abantu bamaze kurambirwa bagahitamo kuvuga ngo turabizi ko muzatwica nimukurikira amagambo ya Madame Idamange muzumva neza message iri mu gihugu imbere ko nabatavuga ariko batekereza nka idama batekereza nuko Karasira Aimable atekereza ntibabashe kuvuga ariko bakaba ari uko batekereza bikaba rero binagaragaza ndetse na bamwe mu basirikare bacitse ku icumu imbere mu gihugu batekereza mu by'ukuri ko bari mu kaga k'ubuyobozi bubi ndetse bo bazi byinshi cyane kurusha abasivili abacikacumu bo mu Rwanda mu by'ukuri babaye ibitambo ku bibazo byose biri mu gihugu ibyo bitambo uwo batishe barabafunga murabona uko barimo baburagiza madamu Rwigara n'ubu ngubu bishoboka ko bashobora kumufunga baramuburagiza muri iki bihe byo kwibuka ni nacyo kibereka neza mu by'ukuri ko ibyo FPRDMI Kagame ikorera abacikacumu ari ibintu by'agahomamunwa nihuse mu magambo rero abacikacumu bo hanze ngira ngo mumaze kubona uburyo bagiye bashyira hamwe nyuma y'urupfu rwa Kizito bamwe bakiyemeza no kujya bamwibuka buri gihe twahera nko kuwo batoteje w'umuririmbyi witwa Samputu Jean Paul mwabonye uko bamaze iminsi bandika ngo yashinze ishyaka ngo ry'abacikacumu mwabonye uko bamutoteje ibyo bagiye bamwandikaho cyangwa se bamuhiga mwabonye uko byahagurukije abandi baririmbyi nka babyumvore nka bamasabo bavuga mu by'ukuri kwako karengane gakwiye guhagarara aha rero ni ikikwereka ko na hano hanze mu by'ukuri abantu bamaze kumenya neza ko ikibazo cy'abacikacumu mu Rwanda FPR yubakiyeho inkingi y'ubutegetsi bwayo yubakiyeho inkingi yo gusabiriza amafaranga yitwaje genocide ko mu by'ukuri ari inyungu z'agatsiko gato kayobowe na Kagame na FPRDMI atari inyungu z'abacikacumu cyangwa se inyungu z'abanyarwanda muri make wenda nabangarukiye aha kuko hari turi benshi muri iki kiganiro bashobora kuza wenda kunyunganira murakoze
urakoze cyane Jonathan abakunganira ubishoboye abikora ariko nagira ngo wenda kugira ngo tu igihe kitaturengana dukomeze gatoya ariko kuri ibyo bintu maze kuvuga niba hari uwifuza kugira icyo akunganira rwose yafata ijambo ariko niba atabonetse twajya ku ngingo ya kabiri twaba tugiye ku ngingo ya kabiri bitatuza kuza no kuba twagaruka kuri iyo ngingo ya mbere ingingo ya kabiri abacikacumu b'abahutu bifashe bate mu Rwanda no mu mahanga nagira ngo Sengimana nkiko abariwe utangira ayivugaho ariko ari nashatse kugira wende cyo kongereraho kuri iyo ya mbere rwose nta kibazo kirimo Sengimana rero abacikacumu b'abahutu bifashe bate nzi neza nako wagiye ubivuga henshi cyane utanga ubuhamya umuryango wawe ubwaho ababyeyi abakwaso wanyu abo muvindimwe barimburiwe ibutare kandi ari ibintu bigamijwe rwose ahumbabarire ni ukugira ngo tubibuke umwanya tubyibuke baba bari batashye bazi neza ko nta kintu bakoze nyine batashye mu Rwanda nyuma y'uko FPRDMI ifata ubutegetsi bataha baturutse iriya ahagana za Cyangugu barambuka bagera za Gikongoro babashyira aho batoranyirizaga abahutu bajya kwica hariya za Kizi cyamara hariya muri komine Huye bajya kubicira ku Kabutare, umusozi mwiza cyane nyine, hariya hari groupe scolaire, hari by'umwihariko ishuri ryigisha iby'ubuhinzi n'ubworozi, bakurimburiye umuryango, bakurimburiye umuryango rero. Si uku kwibutsa ibibiri ariko no kugira ngo tubibuke duhereye nyine kuri uwo muryango wawe wakozwe mu nda bikomeye cyane, ariko ntiwaheranywe n'urwango. Aha Musonera nawe nuko nibagiye gutangira nti, ariko kuko nawe yariciwe cyane Musonera, ariko uwe Nsengimana nawe wariciwe cyane, ariko nk'umuyobozi, nk'umuyobozi utekereza abandi, utekereza abandi ariko nawe ushira. Nagira ngo rero ufate ijambo uvuge ukuntu abacikacumu b'abahutu bifashe, haba mu Rwanda haba no mu mahanga. Nawe uri umucikacumu rero w'umuhutu, ijambo ni ryawe.
Urakoze Ngarambe, abashuje namwe bagenzi banjye mwese, nk'uko Ngarambe yabavuze ampaye kugira icyo mvuga ku kibazo cy'abahutu bishwe na n'ingabo za FPR Inkotanyi. Uvuze ibyambayeho ko bivuze niko byabaye koko, ariko rero mugani iyo umuntu ari mu bintu nk'ibi ibyawe ubishyira ku ruhande kugira ngo uharanire ibya benshi. Ku giti cyanjye nkeka ko nakoze ibishobora gukorwa byose kugeza aho nyine twageze aho rwose nicyo kishyira n'ikirego mu Arusha muri rwa rukiko mpuzamahanga nk'uko bari babifitiye ingengo, ariko nta kintu urwo rukiko mpuzamahanga rwabikozeho kugeza na n'ubu. Icyangombwa nshaka kuvuga ni uko wa mugani iyo ufite akababaro ntugomba kwibagirwa akababaro ukundi. Ariya amagambo Musonera amaze kuvuga ni amagambo akomeye, nkeka ko nakosa gukeka ndi mu bantu ba mbere kuva nshoboye kugera hanze muri 1994 bavuze ibibaye mu Rwanda mu gice twari turimo cyayoborwaga na leta y'u Rwanda y'icyo gihe nyine yiburwaga nyine na MRNDCD. Nza hanze rwose ngera inaha hanze mvuga ibyabaye, mvuga yuko ibintu nabonye ari genocide. Ndumva na icyo kintu nagikomeyeho kuko nabonaga yuko kuvuga akarengane kanjye konyine mbona nta bifite agaciro igihe nibagiwe akabandi. Icyo gihe rero mbona yuko umuntu uvuga ati ndababaye ariko nawe mpore, mbona ari ikintu kuva icyo gihe nabonaga ari ikintu na n'ubu mbona ariho tuzaturuka kugira ngo dushobore kongera tube abanyarwanda n'abantu ku buryo rwose umuntu yavuga. Ikibazo rero mbwira uti abacikacumu ndabivuga mu magambo makeya, b'abahutu bifashe bate mu Rwanda no mu mahanga. Abo bantu muzi yuko iyo tuvuga ibintu bya genocide abantu bakatangira bakavuga ngo umuntu arimo kuvuga ibintu arapfobya agira gute. Iteka izi genocide ari y'abatutsi rwose yabaye mu gice cyayoborwaga n'ingabo z'Inkotanyi, murumva. Genocide y'abahutu yabaye mu gice cyayoborwaga n'Inkotanyi. Ni genocide y'abatutsi iba mu gice cyayoborwaga na n'ubutegetsi bwa MRND CD. Ni ukuvuga rero buri wese aho yari afite ayobora niho yakoze ayo mahano. Murabona kuko ngiye muri icyo kibazo cy'abacika cumu b'abahutu za Byumba muri za 1994 za wa mugani mu kwezi kwa kane bigitangira kugeza bagenda za Rutare za Giti za Kibungo n'ahandi hose kugeza mbese nubwo impunzi zari zimaze gusohoka mu Rwanda mu 1994 mu kwa karindwi zaje gukurikiranwaho mu ntambara yabaye muri 1996 zigakurikiranwa Kongo yose zigenda zicwa umugenda ku birometero birenze ibihumbi bibiri. Muribuka yuko no mu ntambara yaje kwitwa iyo y'abacengezi aho za Ruhengeri za Gisenyi habaye ubwicanyi bukabije. Nicyo rero umuntu avuga ati ntabwo ari aba tutsi barokotse bishe abahutu si uko byagenze kandi saba abahutu barokotse bishe abatutsi bishwe n'ingoma ya MRND CDR. Urumva abahutu bishwe n'ingabo za FPR Inkotanyi ntabwo bishwe n'abatutsi bavuga ngo bari bamaze kurokoka siko byagenze ntibyanashoboka. Ye uko bimeze gutera mu gihugu ku bahutu biciwe ni gute ndumva ntago byoroshye. Umuntu amakuru tubona natwe kandi tuzi nuko bo nta bararuciye bararumira ntibashobora no kubihingutsa. Rwose nababwira hari inkuru rimwe hari umubyeyi wari waje inahangaha mu biruhuko tuganira mubaze nti bite aho ngaho ko nayezi ko umugabo wawe yishwe bite nuko aza kumbwira rero aza kutubwira ndi kumwe n'abandi ukuntu umwana yaje kumubaza ati ko uko yaje kumubaza ati ko nagiye igisozi n'abandi banyeshuri tukajya gusura urwibutso rwa Jenoside y'Abatutsi igisozi ati ngasoma amazina yose y'abishwe muri Jenoside izina rya data nkaribura. Umubyeyi aramusubiza ati ubwo nuko utasomye neza. Umwana yongeye gusubira nanone ku rwibutso umwaka wakurikiyeho agaruka abwira nyina ko yasomye neza yitonze ko yanabwiye n'abandi bana bigana ati ko ariko izina rya se ataribonye. Umubyeyi we yongera kumusubiza asa n'umukangara ngo ati ibye nabikubwiye kera ati ubwo nuko ubireba nawe ariko nahise ninjira mu nzu ako kanya ndarira. Ubwo kubera iki? Kuko umugabo we yarapfuye ariko agahora ahisha umwana ibyagenze uko byagenze. Ndamubaza se ni wageze aho ngaho uza kumubaza ukuntu uza kubwira umwana uko byagenze? Ati oya, ati rwose ati nabana nababwiye ko ise yishwe n'interahamwe kuko yuko rero ari mu bacika cumu ko ari igisozi. Nuko ntariko rero wihemukiye umwana wihemukiye abana nti nawe kandi wihemukira kugomba kubwiza abana ukuri. Rwose ndibuka ko igihe yararize natwe twumva tuzi ukuntu bibaye natwe turarira. Nuko rero mu gihugu byifashe nta kuntu wavuga ngo abantu abahutu biciwe ntibashobora kwibuka byo ntibishoboka ntaho babivugira kuko kubivuga ni ukuvuga yuko baba bareze iyo ngoma ingoma FPR itegeka murumva ko bitoroshye nyine. aho rero ni ukuvuga ko nta kintu umuntu kubera ko igihugu ari igihugu cy'igitugu nta hantu umuntu ashobora kubivana ngo abivuge hanze rero hanze Musonera yavuze ibyo bacika cumi batutsi mu gihugu bo ugose ubona batangiye kwifata ubwo bati ibyacu ni ibyacu barimo kubivuya nkuko bashaka batugize igitambo batugize ingwate n'ibiki hanze mu bahutu ubona wa mugani bi ari bafite aho bashobora kwiyagamburira ubona ibyo bintu bitari byafata neza ubona ibintu bitari byafata neza ku buryo ubona wibaza wibaza impamvu ati ibintu bizagenda bite navuze nk'iby'urukiko rwarusha ku babyeyi banjye ariko iyo urebye nta bantu bigeze bajya kuvuga ngo batangeyo ikirego ngo cyange kwakirwa cyangwa cyo kuburanwa nta bantu babikoze ibi bintu byo kuvuga uretse byo kwibukira hamwe twebwe dukora tuvuga duti dushyira hamwe abahutu n'abatutsi bibukira hamwe abacitse ku icumu abahutu nta hantu bashyira urubuga simvuga kwibukira ngo bibukire bonyine aho bari ariko nangwa ubone hari ibiganiro rwose byemeza ko hari jenoside yababayeho barabitinya ntibabikopfora ubona batinya kubivuga yuko hari jenoside yababayeho ukibaza rero ukibaza uti se bizagenda gute kandi murabona hari ibintu hari ibimenyetso byinshi hari inyandiko nyinshi hari raporo ya Gersoni hari ya Paul Gallatani hari raporo ya mappingi ni ubuhamya bukomeye bwakozwe n'abanyamahanga ntabwo bwarakozwe n'abanyarwanda wavuga uti wenda marabugamye cyane n'ibiki byose ariko aba bahutu ubona kuri icyo kibazo bagisinziriye cyane nkibaza rero nti kuki batabikora kuki abenshi bacecetse kuki abahutu bari hanze ntacyo bakora muri ibyo gifatika kuki abenshi bacecetse kuki batavuga mu ijwi riranguruye ko n'abari abacikacumu ya jenoside yakozwe na FPR inkotanyi ni uguhahamuka ni ubwoba ni ubugwari ntacyo bibabwiye bageze iyo bajya icyo kintu ukakibaza rwose ni ikibazo numva namwe mbabajije yenda nitubona akanya tukiganireho nubwo yenda ubona hari aho bitangiye hirya hino bake na bake ariko rwose ku bahutu biciwe na FPR baracyatinya kuvuga yuko bishwe muri jenoside baratinya no kugira uko babikopfura ngo babivuge hanze kiri ikibazo gikurikirwa nabo ubwabo naho bari yenda nabangarukiye aho ngaho murakoze ngarambe
nshimiye cyane muvandimwe nkiko nagira ngo tukiri kuri iyo ngingo ya kabiri Sabe na Vena Habiyambere kuba nawe yagira icyo avuga ku bacikacumu b'abahutu mu Rwanda no mu mahanga uko bifashe Vena ijambo ni ryawe
murakoze kumva ijambo mbere yo kugira icyo mvuga muranyumva
turakumva neza rwose
nagira ngo mbashimire kubera ubwitange mukora mwese kandi mbaramutse mbifuriza amahoro n'ubuzima bwiza kuri iki kibazo cya jenoside yakorewe abahutu hari ibintu byinshi usanga bibabaza abahutu icya mbere ni uko abenshi babona ko batazabona ubutabera kubera ko bamata ibihugu batabishaka abenshi muri bo usanga bafite agahinda kavanze la résignation. En fait, bari hebye. Abenshi bumva isi yaragambaniye abahutu ndetse bakibaza icyo abahutu bapfa n'abazungu. Bamwe bakanavuga ko abazungu bikundira abatutsi. Aha ngaha ngiye nagira ngo mbabwire ko atari ko mbibona, kuko bagashaka buhake bareba inyungu zabo nta mututsi, nta munyekongo cyangwa umuhutu bakunda. Cyakoresha icyo bakora bitegereza ibibazo n'imiryango hagati yacu maze bakabibyazamo umusaruro. Ese nimba koko bakunda abatutsi, ni kuki gihe bariho batemwa interahamwe Perezida Clinton ubwe yanze kuhagira uvuga ijambo genocide maze ndetse ategeka ko minuwari iva mu Rwanda? Hari ibintu nigeze gusoma kuri CIA, ibyo bintu ntabwo mbifitiye ubuhamya ariko nkeka ko ari byo. Baravuga bati mbere y'uko Kagame arasa indege ya Habyarimana yasabye Abanyamerika uruhusa, maze ubwabo bakora isesengura bareba ikizaba Habyarimana niyicwa. Basanga hazapfa abantu hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni. Iyo mibare mwese mwarayumvise niyo mibare ofisiyeli. Ariko iki ni ikimenyetso ko impfu z'Abanyarwanda miliyoni bagera kuri miliyoni ntacyo babwiye Abanyamerika. Iyo mibare kuba ari ofisiyeli ni ibintu bibabaje cyane, kuko birashimangira ko ubutegetsi bwa Kagame butitayeho kumenya ibyabaye, kwa ahubwo ibyo bushyize imbere ari inyungu bavanamo, byerekana uko batari imbere y'abazungu ko ari abantu b'ibitangaza. Nimba koko baga agaciro ababiguyemo, bagomba nibura gukora ko ukuri kujya ahagaragara. Ikindi kintu kibabaza abahutu bacitse ku icumu nuko abantu babakina ku mubyimba babita interahamwe, negationist, bipinga cyangwa andi mazina namwe muhora mwumva, kubera ko basabye ko ababo bibukwa. Ndetse barabyumvise ko na programme Ndi Umunyarwanda ibivuga uko ibitekereza, aho umuhutu imuha agaciro ko FPR DMI ibaha. Iyo numvise nk'iyo programme Ndi Umunyarwanda niho niyumvamo koko ubuhutu, kuko abo barwayi bumva ko umuhutu ari icyaha, ngomba kubumvisha ko umuhutu atari ubukuru, umuhutu atari icyaha, kwa ahubwo icyaha ari uwica mugenzi we yakoresha umupanga cyangwa se agafuna. Ariko hari ikintu nabonye ku bantu benshi babacikacumu b'abahutu twavuganye zuhurizaho twese: abacu, babyeyi bacu, bavandimwe, inshuti, tuzi aho FPR yabavanye ariko ntituzi aho yabatsinze. Abakurikirana ibiganiro umuvandimwe wacu Musonera yagize ku ishakwe, ibyo bintu tuzi wabikoraga ni Jenerali Nyamwasa, umugabo uri gushaka kutubohoza akavanaho Kagame. Ariko kubona tutazi aho babiciye birerekana ko bari bafite plan, babiteguye kandi bafite ahantu ko kuba bajyanaga bakabica. Ariko icyo nabwira abo bantu bashaka kutubohoza nuko kuvanaho Kagame bitazazura abantu bacu bapfu. Cya kabiri, nimba koko bashaka kutubohoza bagomba nibura kumva icyo twifuza. Twese turi Abanyarwanda, tuzi umuco wacu w'abakurambere batwigisha ko umuntu waguye ishyanga, umuntu utarahambwe mu cyubahiro, agira ingaruka ku rubyaro rwe, kuko aba umuzimu uhora ateza ibibazo abamukomokaho. Abacikacumu b'Abahutu benshi tuvugana bifuza nibura kurangiza uwo muhango wo guhamba ababo baguye ku gasi, bakareka kuzatera ibibazo urubyaro rwabo rubaturukaho. Nimba hari ikintu Ernest yakayumva kuko yatumarira, ni ukutubwira nibura aho batsinze abantu bacu. Ndashaka kurangiza ntanga urugero kuri babyeyi n'abavandimwe banjye. Umubyeyi wanjye Laurence Nyiraminani na murumuna wanjye Noeli Habiyambere na Andre uzwi ku izina rya Andrus nawe ni murumuna wanjye, Rema yabavanye ku mugabo witwa Petero Niyitegeka aho ni Shyanda muri Butare hafi ya paruwasi ya Save. Icyo gihe famiye ya Petero hamwe n'abana be bose n'abafasha babo n'abuzukuru be bagiye ubutagaruka. Imfura ya Niyitegeka yitwa François hamwe n'umugore we Jeannette ntako batagize, bahendahenda FPR bababwira ko atari interahamwe. Jeannette umugore wa François ni umututikazi yanababwiye ko afite n'abasaza be babiri muri FPR ko ndetse hari abana ba barumuna be bahishwe na famiye ya Petero Niyitegeka, abo bana bakaba bari kumwe nabo. FPR yabasabye abo bana maze François na Jeannette bafata abana bose batuha baraho babaha FPR. Ariko abo bana ko batari bamenye ibigiye kubabaho, bamwe bararize baraba kujya kwa ba nyina, abandi FPR irabinja imenya ufite nyina aho ngaho, maze koko asigara abana b'Abatutsi bari barahishwe na famiye ya Petero Niyitegeka. Abo bana barokotse nibo batumye menya ibyabaye umubyeyi wanjye n'abavandimwe bwanjye. Murakoze, nibyo njye ndashaka kuvuga.
Urakoze cyane Venane, kandi rwose ukomere. Wavuze uwo mugabo Pedro Niyitegeka bamwitaga Pedro, niko abantu bakunda kumwita, yari umugabo uzwi cyane, umugabo wari ukomeye mu gihe cye. Mu bana be bishwe harimo umukobwa we wari warashatse witwa Veronica, yarashatse umugabo w'igitarama wari umuprofeseri w'icyongereza witwaga Karori, irindi sindyibuka. Abo bose rero n'abana babo baratikiriye umuryango wa Pedro nyine, haguye abantu batagira ingano koko. Abo bose rero tubifurize amahoro, iruhuko ridashira. Kandi rero abashidikanya yuko FPRDMA yakoze genocide ikorera Abahutu ibigambiriye, ingero ni nyinshi twatanga, ariko tuzagenda tubigarukaho. Twagiye tunabivuga ariko tuzagenda tubigarukaho. Nagira ngo rero dukomeze, ukomere rero Venanti rwose, ukomere kuri ubwo buhamya utanze. Kandi rero nta rwango nk'uko wabivuze, abafite ubwo buhamya by'umwihariko bariya bari muri RNC bakayumba Nyamwasa, ikintu cya mbere cyakunga Abanyarwanda ni ukugira ngo bavuge aho bashyize abo bantu, bityo abo basize bagire nabo amahoro, kuko ubashe byibuze kumenya aho uwo yaguye kiba ari ikintu gikomeye cyane. Tugere ku ngingo ya gatatu, tureba ku Bahutu n'Abatutsi bakijije abantu muri Jenoside. wowe bifashe gute muri ya Rwanda no mu mahanga? Nagira ngo ndahayo Eugene utangire ndetse nashimye Imana nawe aze kugira icyo yagufashaho. Nzi ko mu Rwanda harimo wita abarinzi b'igihango ngo sida benshi ni nka 50 sinibuka neza umubare ni 40 si benshi cyane abantu nyine bemewe ku mugaragaro uko bakijije abatutsi ndetse bamwe bakabiherwa inka icyakora bakanaberekana ko ari abantu b'intangarugero ariko bakije abatutsi ntabwo hari abo gusa ntabwo ari 50-60 oya ni benshi cyane bamwe ndetse baranishwe uhereye kuri uwo Niyitegeka Pedro uwo muryango we watsembwe kandi wari uhisha abatutsi wari byo nyine ni umwe mu ngero ndahayo rero wagira icyo uvuga ku bahutu n'abatutsi bakije abantu muri genocide wenda nubona nakanya unagire n'icyo uvuga ku bahutu bandi bishwe bakicwa n'abandi bahutu nyine bari mu mwemere ndesedere kuko abo bantu nabo FPR memoire yabo ikoresha iki shatse ijambo ni ryawe.
Urakoze muvandimwe Ngarambe. Mbere na mbere nagira ngo mbanze nunamira inzira karengane zose zaguye muri genocide yakorewe abatutsi b'imbere mu gihugu muri 1994 no muri genocide yakorewe abahutu mu Rwanda no mu mashyamba ya Congo. Ikosa ry'izo nzira karengane rikaba gusa ko ari uko zavutse ari abatutsi cyangwa ari uko zavutse ari abahutu. Icya kabiri nagira ngo nshimangire ko genocide yakorewe abatutsi itareba gusa abatutsi cyangwa leta ya Kigali na CNRG ibuka avega ARG n'andi mashyirahamwe avugira abatutsi. Kimwe nuko kwibuka abahutu bishwe na FPR guhera muri 90 no guharanira ko ubwicanyi FPR yakoreye abahutu mu Rwanda no mu mashyamba ya Congo ibaziza gusa kuba ari abahutu no guharanira ko ubwo bwicanyi buhabwa nk'uko bukwiye inyito ya genocide bitagomba kuba iby'abahutu gusa. Twese nk'abenegihugu ubwo bwicanyi bwa genocide yibasiye abatutsi ku ruhande rumwe kimwe n'ubwibasiye abahutu ku rundi ruhande bwadukoze mu nda nk'abanyarwanda bwanaduhesheje isura mbi mu ruhando mpuzamahanga. Ipfunwe ni iryacu twese nk'abanyarwanda aho kuba iry'abariya cyangwa bana. Icya gatatu nshaka kwibutsa nuko ihakana rya genocide y'abatutsi ryeze rigomba kurwanywa niba dushaka impinduka nyayo no kugangahura igihugu cyacu. Icya kane kuba harabaye genocide yakorewe abatutsi ntibivuga ko iyakorewe abahutu igomba gupfukirana. Genocide yakorewe abahutu ntisiba genocide yakorewe abatutsi nk'uko Musonera yabivuze. Kuba izo genocide zombi zarabaye ntibugomba gufatwa nk'aho abahutu n'abatutsi baguye miswe. Kuba zombi zarabaye ntibisonera abazikoze. Abazikoze bagomba kubiryozwa mu rwego rw'ubutabera no mu rwego rwa politiki. Ahubwo abahutu n'abatutsi bavuga ko baharanira impinduka bari bakwiye kugira ubutwari bwo kuvugisha ukuri aho gushishikazwa no gukingira ikibaba abicanyi bo mu bwoko bwabo ngo aho impyisi y'iwanyu ikurya ikurundarunda nibibohore bahaguruke bamagana izo mpyisi ku mugaragaro nibatinyuke bazivuge mu mazina. Nk'uko mwabinsabye rero mumbaza ikibazo ngo abahutu n'abatutsi bakijije abantu muri genocide ubu bifashe bate mu Rwanda no mu mahanga, nagira ngo mvuge ko Rwanda Truth Commission igiye gushimirwa guterura iki kibazo. Mu bihe nk'ibi byo kwibuka birakwiye gufata umwanya wo gushimira abahutu n'abatutsi bagize ubutwari mu bihe bitandukanye bwo kurwanya ubwicanyi ku kuburyo bwa ari bwo bwose nko guhisha inzira karengane z'abatutsi muri 94 kwamagana intera hamwe no kuzitambika imbere cyangwa kuvugira abahutu bicwa kubatabariza kubaburira no gutinyuka kubatangira ubuhamya igihe babesherwa tutibagiwe n'abatinyuka muri iki gihe kurwanya abicanyi bakomeje guhekura u Rwanda ikibabaje nuko benshi muri izo ntwari abicanyi b'impande zombi babahitanye kuri icyo kibazo rero icya mbere navuga nuko abo bantu bakijije abandi bari hagati nk'ururimi bitewe nuko intagondwa mu moko yombi arizo zifite ingufu ni ukuvuga MLND CDR na FPR Inkotanyi kuri izo ntagondwa bene abo bantu baba ari abagambanyi niyo mpamvu mu Rwanda usanga nta gaciro babaha haba mu gihe cy'icyunamo haba no mu bindi bihe kuko bihabanye n'ingengabitekerezo ya leta iriho ifata abahutu bose nk'interahamwe kugira ngo ibone uko ibambura uburenganzira bwabo muri politiki no ku mutungo rusange w'abanyarwanda ni muri urwo rwego hashyizweho gahunda ya Ndi Umunyarwanda nk'uko Venanti yabivuze igamije gusiga umuhutu wese icyaha cya genocide abahutu bose ngo bakaba bagomba gusaba imbabazi abatutsi kubera genocide ngo yakozwe mu izina ryabo bivuze ko leta yumvikanisha ko ubwoko bumwe ari bubi ubundi akaba ari bwiza ukuri nuko mu bwoko bwa ari bwo bwose harimo abeza n'ababi ukuri nuko hari abahutu beza kandi benshi cyane badakwiye kwikorezwa uwo musaraba wo gukora genocide muri bo hari abakijije abatutsi bahigwaga mwumvise ingero hari n'abandi bahutu bapfanye n'abatutsi muri genocide kuko banze kubatanga ngo bicwe hari abahutu barwanyije ubwicanyi hari n'ababuguyemo hari n'abahutu nabo bafashe iya mbere bajya ku rugamba gufatanya na FPR byakumvikana gute rero ko umuhutu warwanye muri FPR uwahisha abatutsi ndetse n'uwarwanyije ubutegetsi bwa Habyarimana bashirwa mu gatebo kamwe n'interahamwe ngo bose bihanire ubwoko bwabo bw'abahutu bwakoze genocide nkaho ubuhutu ari icyaha cy'inkomoko umuhutu wese agomba kwihana ibi bisobanura ko isanamitima atari priorité kuri FPR-DMI ahubwo FPR-DMI icyishishikaje ni uguhembera urwango hagati y'abatutsi n'abahutu kuko urwango rushingiye ku moko ariyo nkingi y'ingengabitekerezo yayo niyo mpamvu umututsi uvuza akarengane FPR ikorera abahutu afatwa nk'umwanzi ndetse akamburwa ubucikacumu nk'uko mwabibonye kuri madamu Idamangi aha nakwibutsa ko ku gihe cya MLND CDR abataragiye muri power biswa abagambanyi babuzwa amahoro banicirwa imiryango birukanwa ku kazi abandi barapfa none n'ubu barambika ubusembwa bwa genocide batahwemye kurwanya muri 2011 ibuka yigeze gukora urutende rw'abantu 256 bahaze ubuzima bwabo barokora abatutsi muri genocide yo muri 94 muri iyo raporo ngo hari n'abandi 20 bari batakiriho bitewe n'uko bicanywe n'abatutsi cyangwa bishwe n'urupfu rusanzwe nyuma ya genocide muri iyi minsi hari n'umwanditsi w'umufaransa witwa Jean Hatzfeld wanditse igitabo cyitwa La Hutu Sauté muri icyo gitabo uwo mwanditsi yahaye ijambo abahutu bakijije abatutsi muri genocide anagaragaza ko bene abo bantu ntawe ubitayeho nta ufata igihe ngo abumve haba ku ruhande rw'ubutegetsi na CNRG n'uruhuri rw'amashyirahamwe avugira abacikacumu haba no ku ruhande rw'abandi bahutu abo yashoboye kuganira nabo n'ab'inyamata mukanya Yosef yabitwibukije ngo mu Rwanda hose hari abantu nk'abo bitwa abarinzi b'igihango 34 gusa ukuri nuko abahutu batabaye abatutsi barenze kure bariya 256 cyangwa abo barinzi b'igihango 34 FPR yemer ibyo ari byo byose nabo binkiza kurira nta gaciro bahabwa nta ubavuga mu mihango yo kwibuka nta nubwo batumirwa mu bindi bihugu bene abo bantu bahabwa icyubahiro bagatangwaho urugero ndetse baba baratakaje ubuzima mu bikorwa byo gukiza abandi nabo bakubakirwa inzibutso n'iwacu bagombye gufatwa nk'ibyitegerezo byiza by'urubyiruko rw'u Rwanda kuko bafashe imyanzuro ikwiye mu gihe byari bikomeye aho kwirirwa apapira ibinyoma Yohani Damasene Bizimana yari akwiye kwegera bene abo bantu ngo bamuhe isomo ku cyo umuntu ari cyo aho kubiba urwango no guhembera inzigo leta mu bihe nk'ibi yakagombye mu mihango yo kwibuka ku mirenge mu tugari muri za disitirikiti no mu ntara gushyiraho na gahunda yo kurata ubutwari bw'ababashije guhisha abandi bahigwagwa muri iyo mirenge cyangwa muri utwo tugari abahizwe bagatanga ubuhamya uko bahishwe ababahishe nabo bakavuga uko biyemeje gukora ibitari byoroshye bakambikwa imidari abana mu midugudu bagakura babona umuntu w'intwari wakoze ibyo abandi batinye gukora akabagira inama zo kwanga ikibi cyose kabone n'iyo baba ari ababyeyi bagikora cyangwa ari ubuyobozi bugitegetse byaba urugero rwiza aho kubigisha ko hari ubwoko buvukanya icyaha cya jenoside aha nanakwibutsa ko abo bahutu kimwe n'abandi bahutu muri rusange badafite uburenganzira ku mfashanyo zigenerwa abacikacumu zaba iza farije cyangwa ibindi bigega yita ku bacikacumu mu Rwanda nanone muri iki gihe biragoye ku batutsi b'inyangamugayo kuba bafata risque zo kurengera abahutu aha ndagaya abatutsi benshi bakijijwe n'abahutu ariko bakaba batinya kubivuga kuko bidahuye n'ibyo FPR DMI ishaka niyo baramutse babivuze abari ukugira ngo bahindanye abo bahutu mwagiye mwumva kenshi imvugo zigira ziti ngo baraduhishe ariko badufata nabi baryaga inyama n'imiceri twe bakatujugunyira ibijumba n'ibishyimbo cyangwa se baba ari abagore cyangwa abakobwa bati kwari ukugira ngo badusambanye ariko hari n'abandi batutsi bagaragaje ubutwari igihe cya za gacaca zacaga ibintu bahagarara ku kuri batanga ubuhamya bushinjura ababeshyerwaga nabo gushimwa hanze hose byifashe bite mu mahanga naho bene abo bantu nta ruvugiro bafite abarebera mu ndorerwamo z'amoko nibo benshi mu banyarwanda bari hanze bamwe kubera ubwicanyi ndengakamere FPR ikorera abahutu nk'uko Benani yabyibukije abandi kubera ubuheza nguni bwabo budatuma bashobora kwiyumvisha ko hari undi wategeka usibye iyo ari abahutu abo bantu bakijije abandi cyangwa banze gukurikira abandi mu bwicanyi cyangwa se barwanyije ubwicanyi baracyafatwa n'abambari ba MNDCD nk'ibyitso cyangwa abagambanyi iyo ari abatutsi bakitandukanya na FPR ariko bagakomeza kwamagana ubwicanyi bwakozwe na MNDCDR bafatwa nk'intasi za FPRDMI. Murumva rero ko urugendo rukiri rurerure. Mu gusoza nagira ngo mpamagarira abanyarwanda guharanira ko u Rwanda ruba urw'abanyarwanda bose bitari ku izina gusa. Rukareka kuba u Rwanda rw'indobanure z'abatutsi nk'uko byari bimeze ku gihe cyacyami. Rukareka kuba urw'indatwa z'abahutu nk'uko byari bimeze hagati ya 62 na 94. Rukanareka kuba urw'agatsiko k'abicanyi b'abatutsi nk'uko bimeze kuva muri 94 kugeza ubu ngubu. Hari ikibazo Ngarambe yambajije ubwo wenda twaza naza kukigarukaho muri cya gihe cyo kungurana ibitekerezo tumaze kuzenguruka izi teme twazateguye uyu munsi. Murakoze.
Ndagushimiye cyane muvandimwe Eugene Ndahayo. Ku mugani ntabwo byose twabivuga muri kino kiganiro, ndetse ndasaba yuko tuzabigarukaho kuko ni ibibazo bikomeye biremereye cyane abanyarwanda. Emmanuel Nshimiyimana, rero mu magambo make make cyane kuko igihe kiragiye, nagira ngo ugire icyo uvuga kuri icyo kibazo cy'abahutu n'abatutsi bakijije abantu muri genocide. Ikibazo cyabo, hari ibyo wabonye, hari nabo wabonye uzi, harimo nabo bakijijwe nabo FPR yagiye itsemba nk'uko nyine na mugenzi wacu Venanti yabivuze. Nawe rero harimo ibyo wabonye, ijambo ni ryawe mu magambo make rwose kugira ngo turebe ziriya ngingo zindi. Ijambo ni ryawe Emmanuel.
Nagira ngo Bwana Joseph Ngarambe ngusuhuze kandi nsuhuze n'abandi turi kumwe muri iki kiganiro. Nkubwira ko Emmanuel Nshimiyimana mbona umurongo wa munani akaba atakiri muri studio, bityo uba wakomeza ugaha ijambo.
Urakoze cyane, urakoze cyane. Tumaze rero kureba iriya ngingo ya gatatu, abahutu n'abatutsi bakije abantu muri genocide, ubu bifashe bate mu Rwanda no mu mahanga. Rwose mugenzi wacu Ndahayo yabivuze neza, ndetse mu gihe tuza kuba wenda tubonye akanya mu kurangiza kino kiganiro hari ibyo aza kugarukaho. Mu yandi magambo, mu myifatire MNDCDR na FPRDMI, umuntu yavuga ko bose ari bamwe ku mugani wa rya zina ry'umwe mu bayobozi wo muri FPR witwa Bose ni bamwe. Nako Imana muri ruko ridashira kuko aherutse kwitaba Imana. Ubugome, ubutindi, ivangura, bose barihuje. Ingingo ya kane rero, tuzarangiza kwicwa ryari? Tuzarangiza kwicwa ari uko dushize? Abicanyi bazashyirwa mu mwanya wabo ryari? Nagira ngo muvandimwe Théogène Rudasingwa, rwose ugire icyo ubwira abanyarwanda bibaza ibyo. Icyo cyari igice cya mbere cy'ikiganiro kwibukira hamwe abishwe muri genocide yakorewe abatutsi n'iyibasiye abahutu.
Ubwo cya gihe cyo kwibuka kigeze banyarwanda, nimundeke mundeke nanjye mvuge intimba yanshegeshe bavandimwe. Maze iminsi numva bavuga ngo bafite ipfunwe, ipfunwe n'abatangiriye nabi bakarihanika. Iryo pfunwe ryabo ryapfukiranye ishavu ryanjye, iryo pfunwe ryabo ryatsikamiye ishavu ryanjye.
atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira atakanyirubukozwemo nyirubuteruranwe nake bakinumira